studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a aidé bien studio tamani odo sa yo saki ko modo usma dikko halantawon kabaruji gonde dodi yodi men zone la presse le bamako nu jire wonane to bogi jande to sikitaabe yo jeedin ko be jogi be kabordo chami e do nokku mahirde barasi badangal jenne le region moti baraso an hanno tilade do e libbi nayi wota president du ana e ko hubbi hore bale hala nane ende adima association holliti sugol muudu feede wayde denagu le leedi meden di fawarde du e lan lalade dido wuteji yambere hono dentiragu fis 2018 fudan yamfulla le region sikaso betay hande nenno dentiragu yo korso mawka le finatawa e tabay mali di ngoni sembe kabaruji di men jogoni on bismillah don e do studio tamane kenya sikitabe yo jadin kobe chami e do nokku mahirde barasi badangal ngalur jenne le lamuti o faatumi ko heewi kaaki mum barasi mo almusada mudu ana wara fa e milliard ji chapantate joyi ana hanno hurmitede le lebbi nay garoji di lebbi seeda pade wote president di tartadi nyande noga e jene le rujue adima association wi ana sulani no leedi ndi worri hande ni nenno walde walde ne du yidino e puddode yontere jabbene de e horebe senibe e wi adema non la muji joinama le pale kewde ka wayde denago ana fawarde landegal golle mudun ana e ko sulunibe bangal latagol dido woteji madame si kajatuso ardo adema association ko sefudi e mi hore kedena umar waygalu
comment sécuriser l'ensemble du territoire
kono leedi ndi fu hani renirede sen ƴewi nokkule kewde ngoni e juude kanko horeji ministre embe o hollitiwde kuma ndaw ngabe hewbe nomama hono beedo kuma ndaw en kan yarde de do nokkule fa keba golla ton ciagal mududu tiid allahji ko nayri bangal kaaki ana wodi min pama yalla hono dum worri carte nina de yalla kanyum wotirte na carte godde kasen ngara ngade le leedi ndi ko hani wotirede min pama yalla mande de do carte kani timmu dum fu yottida laaji ko leedi ndi jogi nyalomo hande o fardi do woteji yottade sina yimbe elbe pamano dido golleji ngorri keba kolo no golleji di dum ngorri
e confiance en le processus
dabara wande fu wala kana latagol woteji di e wi horebe seni e wi amadou ba fay ko kabaru wadi denago anako ana hani ko woteji labudi e jabanadi ngada kede ko sefudi em li facitango ousmane nyali boudi
nous sommes dans un processus électoral
woteji pondi warde nyalade woteji di jar kani wadeden anda ka wadugul majjili on wattu wana ko yafi wono woteji horeju leedi di kanyi di député en di le leedi men di hande fay goto dulladdi dalaji gondi le mayri bangal rafi denago kanyi di al hakune himbe mi halino de jabbade ollitinde wiide himbe anakaani rewdude ndokkindira juude gollida sabe golle buri hala bibbe leedi ndi anakaaji andude no golleji landewol woteji di ngorri pammine hono di jaarata yalla di keba wadede nyalaade biade de ko bawden wiide wala fuko mali way wadde goddum se wana daranaade fa woteji di ngadde no watte fu no haani wadede fa woteji di keba wadede di ngadire du le jambe deejere ollitinde wiide wana sabe di ngatte tande di ngadde fa gasa no haaniri sabi ede jidi deejere wada li leedi men di men jida di ngadde de himbe yogabe cialo golete wino di ngadarani gasay fay goddula handen tid allahji goddude nenno di kana wadde basi goddo sini tid allahji ngadi e dum way nabude leedi ndi ciagal basi fu hana wadde sabbi majji men yida dum wada le leedi men di
kala ko jiddo famitaade pawde faydo be mel am Facebook na Twitter no bay noddude numero 7584411 na 7584212 fandokon akilaaji mon nyalande rewbe yingo mudum du wotim binaki hedi be do rewbe fu yoga wi nyalande an haani hollude barkana ko golle mabbe nanno yo yambere de yoga be rewbe ka jamiraale do mudum le suudi dogotoro di kanyi e golle larme ka fu rewbe an gondi e gollude imrana kilu mayga wonko hebane le yile go mudum kedden Umar Ousmane Nyali Boudi e Mamadou Sama Seku
rewbe yogabe ana lando ko e mubben ko dum woni nafa jambinde o nyaloma e wi mabbe windande fu wala hollitande jetti lewru mars yo nyaloma rewbe gollata neno sa mudum daranade gunda himbe dum woni arande hedde mabbe madame Keita Fadima Tall o gollow gollirde iota bomako kede ko wi
e on di pa aussi
litile be kulitata fe wiide rewbe gollata nyande wi mars der tatteji leedi malindi fu nen golle amende fo ak fe do kabaru gurdam be adama kayo do kabaru jile sabi neɗɗo ana waawi heɓdeti Allahji jile te basuf wala e ngurdam
mum. Rewɓe golloɓe ko docteur Gabriel Touré nde fuu jeyi golloyde hannde e wi maɓɓe daranade ngurdam himɓe ɗum ardi yambinde ñalawma keƴanaaɗo e rewɓe. Hoorejo rewɓe golloɓe docteur Gabriel Touré nde o gollowo ɗon ko yahata duuɓi 30 jooni holliti wiide yambinde o ñalawma wala nafa hedde muɗum. Madame Sako hoorejo rewɓe golloɓe docteur Gabriel Touré nde keɗɗe ko wi.
Golle cellal cuɓimi nden no batte ɗum ne haani hottan hakkillo kabar muɗum sabi ñannde fof sukaaɓe moɓɓe ne mbawi kasindinde sawrede ana ɓuuri duuɓi 30 ko gurdumi e oɗo golle o ka fa ɗo gonɗen ɗo ñalawma wi mars saɗay kan gollude wona ɗum hono ni mine yoɓene oɗo
ñalawmo. Rewɓe manngal paɗe en kolliti wiide daranade ndenagu himɓe e jawdele muɓɓe ɗum ardi. Mariam Jabate omo woni e garde hannde état major l'armée.
Bon moi j'ai accepté de
mi jaɓi hannde warde gollude sabi wakkati joni o ko ɓuuri hewde worɓeɓe fof nokku welde woni ndenno so minen rewɓeɓe keddiki e nder galle yimɓele hewɓe tawataki nder nokku golliɗe ɗe yo batte kabaru ndenagu leydi men ndi min gatta ɗum e lew yentere nde min joɓente oɗo ñalawma.
E rewɓe yogaɓe kolliti wiide yambininde o ñalawma yo hollitinde ŋeñal golle rewɓe golloɓe. Madame Koulibaly Jaba Jakite omo woni e golle hannde yota keɗe ko wi.
Ñalawma nder e muɗum rewɓeɓe na kani hultinde wiide eɓe mbawi jaati gollude sabi nder sifa golleji amen ɗi min kana e fewi wasude warde nder golle ndenno yo ñalawma kanɗo ɓeydande rewɓeɓe yakawere e golle so won rewɓe mbawɓe yaade e kawrute en minen kay min mbawa ɗum foof yalla minen kullita wiide minen ɗum hononi worɓeɓe wonko min mbawi.
Bamako e le kadde leydi ndi fuu jetti lewru mars rewɓe hewɓe ana gondi e yambininde o ñalawma keƴanaɗo rewɓe mono fuu ko woni e hakkilo mum eɓe rewɓe e yambininde o ñalawma.
Arande sifananda yo gallure seynide yiide bamako laatima hannde ɓurde futtunude le hirnaga afrique yoga hayfi laamu o wayde daranade ono ɓottugol tundeji ɗi ɓeydu fa warde e ɓeydude hon nokkuji ɗo ɗi tundiji kani tippede hooreɓe commune aji ɗi du kolliti kala kewa bawɗe fa warde nde yimɓe farde nden noon yimɓe ka keddoto e ley sawlude e tundi ndi keɗɗana Oumar Waygal e Mamadou Sam Sew.
Miɗen tawa wolfo bugu boli bana commune tatoɓo ɗo bomako ɗo tunele tan kañe kedde ñamduji jiyata e ɗati mawɗi ɗi ɗo jaaɗa fo ayiyan hono ɗeɗo tulele kanko noddirte ɗum Moussa Keita le ndeɗo dende o woni o wi waydi birki lobbi watta so jamar nde ana waɗa ɗiɗo attabiyaji.
Bamako e la ville gallure bamako yo gallure ɓonde foof tunude nder runde afrique dalil mum woni ɗon ɗiɗo tundeji gonɗi nder dende wolfo bugu boli bana yimɓele bamako ɓe na jeebo sanne ɓe mbowa fewi hinnade hon ɗiɗo golleji ɗi tawene somo foof hinnike laaɓal nder nokku ɗo woni sikki wala kobar muɗum no yaran yesso ka wona fewi noon ɗo wurre andon wiide henndu waddata ɗiɗo tundeji ɗi jeton ɗi nokkuji goɗɗi ɗi iwata warde sabi yimɓele ɗiɗo nokkuji ɗi darake darde mumɗen
ɗiɗo tulele wona wolfo bugu e boli bana ta ɗum wondi e matere ɗo medina kuro ɗo du hono ɗeɗo tulele matama commune ɗiɗo ɓoɗo bomoko ɗo kanko noddirteɗo Broulay Camara yo janggo jande dow dowri le leydi meɗen ndi o haali komo huuli dow hen
vraiment notre route la
onen koye mon taki laabi ɗi no tunni sanne yila amen kay ɗen mbuuɓe ñande foof saabi so wona ɗum colla gonɗo dow lawol o ne bonani sanne minen jon e motoji ɗi ɗi sawmina ɗum no ñawuji
kewɗi.
Adama Diara laamiɗo kabaru laaɓal mairie commune tatoɓo ɗo bomoko ɗo o holliti wiide ɓe andini ɗum gonga jaati wattu joni eɓe gondi yaltin le hen ɗati faaɓe ɗiyallo no ɓe kaani wutirde tulele ɗe
c'est les GIE qui sont chargés
gollirɗe lollirɗe GIE kanni hinnade ɗiɗo golleji nder deeɗe ɗe ka fodde nden commune ŋaji ɗi darni noon ɗiɗo golleji ɗi wakkati joni o ko ozone wari ko GIE ɓe ɗum ñoppiriɓe golle ɗe ɗeɗo ne batte ti allaji kalisi mbawana fe hinnade ɗum no hanniri
les activités qui les ont confiés
farde ndiɗo jawdi yaltini wajib sina bamakonkoɓe muñe ɗeɗo tulele.
Festival international du sinanguya fis 2018 ɗum no yambere nde denɗiragu hitande 2018 nde fuɗɗan yamfulila beete hannde le région Sigasoule le ñalaɗe tati yurɓe leyɗe jetti ɗe denɗiragu woodi kollitan faamu ngal ɗo tugorgal fina tawa ngal kala jeydi.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo toɓe studio tamani.
Sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faama hono rewɓe an songo andini ana kani hennede e golleji yirwere cercle o ɓe gaɗi noddago ɗu hikka le yambere waɗaande hono watagunande nana ana ɓuri rewɓe temedere ƴuurɓe ley gure communaji cercle o fo hawruɓe e yambere nde on je hed tamat matike suudu rewɓe watagunandu ko yarata fa ko ɓuri miliyoji jeegon cfa remoɓe sardiŋeji andira bukandu ɗo hakkude muɗum e menaka yo kiloji capanɗe jeenayyi e joyyi heedi sahal muɗum gaɗi hono luumo jaagade ko ndemi ko ndenɗo ɗum waɗi ñande 8 mars nde ɗum waɗi nokku hono e senade ndimaku meɗen yogaɓe jeehi gawa yogaɓe ɗu leydi Niger fa cotta hono ko ndemi e sardiŋeji mumen ko coggu mum noon ɓoytike fa feccere pompitere ko sodeteno temedere capanɗe jetti warti fa capanɗe jeenayyi tomatique sotteteno temedere rigma fa warti e capanɗe joyyi yambare mum tiloton hannden ɓoyatade hono dabare ɓamete fa lawol gawo e sewara ngol rene guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe plateforme kañe sema hono joɗodike dow muɗum fa kaltida kabaru dow muɗum fa keɓa no ndenira nokku o hono haala ko wanno gawo ƴaɓɓade yontere ƴaɓɓindedu sefam ɗeɗo kaddude ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa nde yewtere ma ana yesso en tawde ko warata.